President Yoweri Museveni atadde omukono ku bbago lyetteeka eriyebye eddagala erya National Drug and Health Products Authority Bill 2025 nga yali yisizza olunaku lwa jjo. Etteeka lino ligamba nti ekitongole kino ki National Drug and Health Products Authority kyekivunaanyizibwa nate ku kufuga eddagala lyonna wamu n'ebyobulamu mu ggwanga, era nga kyekyasikidde enkola y'ebyamateeka aga 1993. Ekitongole kino kigaziya nate omulimu ogw'okulondoola ebikwata ku byobulamu byonna okuli eddagala erigema endwadde, ebyuma ebikozesebwa mu byobujjanjabi, ebyokwenyiriza oba cosmetics, ebyendi ennungi wamu n'ebirala ng'ebyo. Bannamateeka bagamba nti ennongoosereza zino zigendereddemu okutumbula ku bwerinzi bw'eddagala, okunyikiza enkola ez'okukwasisa amateeka wamu n'okukola ku bisoomooza ebirudde nga byegiriisa ng'eddagala ekikule, enkola embi mu by'okuterekamu eddagala wamu n'ebirala. Wansi w'enkola empya ekitongole kino kya kufuga ebyokukola n'okufulumya eddagala, okuyingiza mu ggwanga eddagala n'eritwalibwa ebweru wamu n'ebyokukozesa eddagala lyonna n'ebyobulamu mu Uganda. President Museveni era yakkiriza nate amabaga amalala ag'enjawulo okuli erya Copyright and Neighboring Rights Amendment Act 2026, Energy Efficiency and Conservation Act 2026, the Employment Amendment Act 2025, Wamuneria Magistrates Courts Amendment Act 2026.